makelela xita ka hi kona lembe leri ta u twa munyu.
Let's just